jazzymidunda.com.
Kinachoponza wengi mazoea. Ni vema kusema ikiwa kama umepata mwingine kuliko unavyofanya wewe unakosea.
Jazzymidunda.com.